lunaku lweninda era manyi tilujja rendi mulaba ko mukama kubire ebyeguru oluna tamba zijjo mubiri guli gwetasula sitani kweyamba gatuwangudde amagombe mukama tulinyumya naye sema webale kubanga wafa kuraffe notamekebwa kibya omulokozi buzo twandibadde wa lakarana atunyigiriza buli ludda naye tukwesize nawe wawangula amagombe olituwanguza sema webale kubanga wafa kuraffe notamekebwa kibya omulokozi buzo twandibadde wa lakarana atunyigiriza buli ludda naye tukwesize ngowe wawangula amagombe olituwanguza mukama ndi munyumiza byempisemu enaku nakulu mwanga bikomye ndi munyumiza maluma gembajenja olusinga singa mpisemu bingi kulula mukama kuba nabenganda banjawa nasigaza banganda mukanisa mukama tamva kulusegere sema webale kubanga wafa kuraffe notamekebwa kibya omulokozi buzo twandibadde wa lakarana atunyigiriza buli ludda naye tukwesize ngowe wawangula amagombe olituwanguza sema webale kubanga wafa kuraffe notamekebwa kibya omulokozi buzo twandibadde wa lakarana atunyigiriza buli ludda naye tukwesize ngowe wawangula amagombe olituwanguza chikoro tulifuwe talulimi rwaggulu nangeleso nganya kuluiga siriyo ya mmele mbono lumonje tuliba mkuhimba kuka ebizibu vyensinga bikomye tewaliba na umanu mwanjala sema webale kubanga wafa kuraffe notamekebwa kibya omulokozi buzo twandibadde wa lakarana atunyigiriza buli ludda naye tukwesize ngowe wawangula amagombe olituwanguza sema webale kubanga wafa kuraffe notamekebwa kibya omulokozi buzo twandibadde wa lakarana atunyigiriza buli ludda naye tukwesize ngowe wawangula amagombe olituwanguza